Fingers. It's Bryox Spicing. It's DJ Bryox.
It's like something, something doing me bad. Are you looking, looking for me? Well, bye. Yeah. Oh, na na eh. It's like I'm walking far away too. Baby, don't try me. Come closer, let me do this. Big butty bugger, what you say now? The way you do me so, don't call me bye-bye. I'll be needing my peace, so. There's something running down, down, down. When you do me like this and I really wanna say nice things, just go shut your door. Oh, you know why we still we go inside the grave. Cause if you're willing, now my like Bacala miss you, no. Bacala, Bacala miss you, no. Another hate, you know. Another hate, you know. Bakala miss you, know. Bakala miss you, know.
Kusa tena wo. Bina damu siwawezi. Bora ni baki na mwenyezi. Kuna jua, kuna mwezi. Nakupangua hatuwezi. Asante baba kwa mkate na kikombe. Nilicho baki acha mimi ni kuombe. Abina damu umetumba na unyonge. Nikikosea nomba Mungu unione tena. Nasiogopi mtu, namuogopa Mungu tu. Nasijali lolote, namuogopa Mungu tu. Nasiogopi kitu, namuogopa Mungu tu. Nasijali lolote, namuogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha. Sitaki matatizo, sitaki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha. Sitaki matatizo, sitaki matatizo.
Sitamani yeah. Tena nakusi ulilinde penzi mwenzako nimenogewa hoitabani na hata nikiumwa wendo na nitibu wangu daktari kukupenda ni wajibu nisiulizwe maswali baby nipe taratibu uo utamu asali.
This is DJ Bryox.
One day, hata sitaki delay, delay. What I unanipora mabosi. Una mapenzi kede kede. Kifungu ndoa one day one day. Hata sitaki delay delay. Watanipora mashangi.
Hizo hip six sexy kiwa bam bam. Anpenda hi anpenda that slow but yende chop chop. Anpenda hi anpenda that slow but yende chop chop.
Ay ay kutete ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kutete ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba na la
Cheki cheki mina we, ha, tunadu the math eh. Sarenda take over joe angusha mabitha eh. Baby si ubendova kwanza venye inafa Si atina chocha mina penda hikifa Ukidigi da digi da pale tu kwenye machuom Mina sikia sikia ni kama ni komandom Saini kozon mamizinga ni za chrome Manzi unanibamba mahari ni tachukua lon Na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani Na utamwaga misi jui joni majigani Nikimaliza utasema joni nani daddy Hari krez ule boyo machine nani
Anpenda penda kuzilika Anpenda tics Anpenda tigers Anpenda hizo hit six Sexy kiwa bam bam Anpenda hii Anpenda that Slow but yende chop chop Anpenda hii Anpenda that Slow but yende chop
Ay ay Kutate ay Nina dudeda Ay ay Nina kana mwa Anamba nala Ay ay Kutate ay Nina dudeda Ninagana mwangu la namba nala
Sena penda kuzi enda Ten over ten imiji kenda Mzabibundo agenda Figa ni nane si utapenda Chora saba She's a bender Sita 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 enda Na kupenda ni takupenda Maraka tano utani nitenda For you lia chama vela For you lia chapa mela For you lia chama kwela Uskini komboka itaya hela Ay, fitu ni tatu Ay, suskizi msela Kuna ndovu, kuna matope Zikipatana ni natela
Anpenda penda kuzi luka Anpenda chicks Anpenda tigers Anpenda hizo hits Sexy kiwa bam bam Anpenda hii Anpenda that yeah. Slow but yende chop chop Anpenda hii Anpenda that Slow but yende chop
Ay, ay Kutete Ay, nina dudeda Ay, ay Nina kana mo Nina manala Ay, kutete Ay, nina dudeda Ay, ay Nina kana mo Nina mo
Chaya she pite boss kwa ni mini nugu Skosi nguvu baby girl mi ukula njugu Bad to the bone lazima ni kunye supu Shake that thing hadi upigo marufuku Kaende kaende kifo cha mende Ume minyone kama maembe na tembe Game buku vitu zetu usiseme Wacha wapaki wakidani kuna venye Peleka juu, peleka chini Usiogo peku, raru wa mini Ikishika sana, towa ulini Kozi kipanda cheza na mimi
tuko area chiki vile dobe mtupeva tikisha kichwa tuongeba ule tema kohana zamebeba sitoke kono na mabega tetemeka kauna malaria shingo kando kome media chiku nini kauna bakteria alafu pofu
Tiki shaki choto wangeba Ule dema kohana zamebeba nitakuya to wait, tipsy. Oh, I just want to let you know. Chapati, omba nguo za kuenda party, yeah, yeah, yeah.
Usimindi,
mina wetu pange mikakati, vita ni kupoteza wakati, nomba tupatane katikati, yeah, yeah, yeah.
Usimindi,
tutabae nyele ya farasi ma, nguo utadunga ni Versace ma, nitabae gari utadrive bima, juna diza. There's nothing better than this love. So hotter like a Leslie Bell. Left forever by default. No way, no way, no way. Guided to a point, no way.
Chillin' I hear the memories make me light it, boy. Me feel me in a real Titanic, yeah. But we ain't sinking. Villain on the end times. Girl, I'm ready, anything me off, we pay price. If them come and ask you, tell them I'm a lover. If them come and ask you, tell them I'm a lover. Nah, nah. Feels like marijuana in my head. Bad boy kinda love you, won't forget. Unani fanya ni feel some type of way. I wanna make you play this song on replay. Shawty call me when you want to free your mind. Anytime you're there with me, me feel alright. Feeling on the night, this feeling is a vibe. Wanna make you feel
waking beside you is all I want. It's an everyday of my life. If you want the rain is falling down,
it's Brian's music.
Every single day of my life. If and when the sun is going down, 'cause it's only you and me and you and me, babe. It's only you and me and you and me, babe.
Oh, sincere, I want you to know. Phenomenal, they got nothing on you. Oh,
my new way.
Napata joto soto. Oh, sincere, feel on any fire na hisi. And every other thing that you do to me, see where's it denied? Oh, my mother, while I this feeling is a multiple life. Make you wonder why my magical vibe. Always on my mind, always on my mind. Unani digi 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 my life. Unani chimba kicho my life. Unani chimba my life. Unani digi digi.
Tamu kama pipi, uache vipi, oh my God. Muhano unanipa mikadhili, kaleka feeling, oh my G.
Yo, tamu kama pipi, uache vipi,
oh
my God.
Big Bob, you should talk now, change cut na trao. Maskingo mingi na hizo dead zao. Hey, yo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Kwanza juu maskingo ni deadly, deadly, deadly.
What about?
tuje one by one. Mambo ni vulai, let's have some fun. Ayo selector, goda laugh, goda laugh, goda tena, goda tena. Kwanza kumastingoni.
Chale, chale, shake, chale, chale, shake, chale, chale, shake, chale. Ni akambele. Chale, shake, chale, chake, shake, chale, chake, shake, chale. Ni akambele. Apa ni? Utu chake, shake, chale, utu chake, shake, chale, utu chake, shake, chale, utu chake, shake, chale, utu chake, shake, chale. We're number one.
Zero 072 ndumba ndangu ya semchwape. Sigara na lighter tunafuliza ruabe. Digaga matawi ya juu napuliza zape. Nina dimangaza hali ya juu kuliko za madhe. Tuko chini kwa chini si tuko chini ya mnazi. Ching na chingli steams na panda na ngazi. Leo Jumapili mbili baridi baada ya kazi. Na ingia keja ni kondi na shangaza shangazi. Na usichanganye makazi bosi anapiganga kelele. Jikate makazi bada na chelesha kichele.
Na usichele, chelesha kichele, chelesha kichele. Chale shake chale, ni akambele. Chale shake chale, chake shake chale, chake shake chale, ni akambele. Apa ni, utu chake shake chale, utu chake shake chale.
It's the end. I'm the wrong guy, see that shout is a boy. Dropping the love and don't matter how bad you are.
Your body, yeah, yeah, dripping like supu, pepe. You so quiet in my love one day, day. Now you are one see today, day, day.
You don't post on Instagram anymore. You don't dance on TikTok anymore.
Be your daddy, yo, my shady, yo.
In the bed, in the car, I make you ready, yo.
My love, my baby, I never make you mad, oh. Mad, oh, do. All I want is to make you
Baby, ongeza tena. Nisha kutunuku. Sisi
kikuwa chame sumu na wakanga sumu, wakange sumu. Imani yetu si tumeweka kumola. I like the way you kill me, 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 kill me with the love, with the love. Moya una gonga tu 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 tu.
Shama penzi ya menishika over me. Mutoni tani pereka mwenzako nani ngene kadisi unavoserereka over me. Chukunye friji shika ubaridi ukitulize. Tembea na pepo pupomba ya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize. Chana na DMs kakuna swali weniulize. Mini na speedy mama sobe da tekirize. Ini ya sali na lido na nyuki msikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize. Nile nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie. Is the best thing, sini marafiki my bestie. Wamebaki na eti eti eti. Johnny my love na kupeti peti eti. Nyama yangu shida nini kui marinetti. Kileleni baby girl be my guestie. Ma keen experience shows and show. Maneno mapya sina siasa kwenye mapenza inatina vina. I say kama jicholi na vitaji kopi. I say kifirisi kaisia njoni kopi. I say sina riba kitobo ni kazi yangu kuziba. Nalegeza sauti utasema siku kufoka foka. Wanaotusema na waitia mamangu wa DJ Kopa. Na damu yako nakupa popote unapotaka. Sema, leo nataka kwenye bathroom. Au haya tuende zetu tuka book room. Nakupa 3D wengine wanaendele kuzoom. Mixa kitu cha chuga kicha kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boo. Don't ever wanna look back. All my exes will be mad at you. Unavonifanya situjali ukiona side chick. Kinibandua sibanduki wendelea tu. Mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick. Na ukipenda mlete tu mle wote tu.
Tukianza siya chika tikati niku. Naitika ni mwisho. Mindset on air dina pati pati slipo. Shona kupea free na sitaji dipo. Chamge yoni ya mali safi chito. Banda miku pati mando badai. Stanza mihu waza mapos walai. Close your eyes and let me hold your thighs. And it ain't no surprise, I never told you lies. Yeah, cause black men don't cheat. And if it happened, it was back then, don't speak. And don't even bring it up, you right to side D10. And dark princess, na kwa ganas ya ID Kenya. Sijatoka da, bona tembo vicho choro, na neki kuja da. Sini kufikisha moro, mina chuo kuda. Wana mokoba umoro, baki kupata da. Girl, you know what's gonna follow.
Da, 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 da.
Celebrating this year, we changing rating, money making more confetti. For parties, it was a blicky. For matches, it was a slicky. Sin a jew and a jew a penny. And yeah, every little thing is allowed. Everybody smoking loud. I only move with ballers. I keep on blocking callers. Man, a Kenyan expensive sound. You better pay me in pounds. Ikishuka sana dollars, ikishuka sana dollars. We're getting older, the night is still young and it's over. Pour one up, now to a shake emoja. We're getting older, the night is still young and it's over. Pour one up, now to a shake emoja.
Beautiful, honey.
drop it down to the floor. Marashiro.
Shamra, shamra, sham, sham. Madam wana biringisha, bam, bam. Wana nipandisha to mahanjam. You can call me handsome. Biringi, tell me what can I say. Wait, let a round ingine. Good vibrations, ikoname. Leo to the toke. Na twende left, twende right, twende side to side. Teremuka, tuna hiyo design. Twende front, twende back, toki to the line. Lazima leo to the toke. Na twende left, twende right, twende
tisha simu zina ring kila siku tuko busy na shingo zina blink yeah, yeah. Na she dream ya shina kiwa young na mindo tuna dim yeah, yeah. Usiulize kai gari na space, na space. Kuna drink kuna haribu kieka chesa tuma sides from Kalesa utatesa haina pressure e ikwe mwaka kushika mita USD ikwe mali unafikiria niko ya ukweli na rap vitu naona kwa vision ndo ujue mi na zangakani shona mwisho KJZ. Kumba permission si kwa free. Na wako na mission kwa kaa. Mimi na ndo manate zo vitisho zao siski. Wanovwana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix Sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix Sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko.
Na machozi ko red Entebbe
Parapanda. They wanna know me calling on my celly
Parapanda.
Cause I'm the new head Machiavelli Mkali mani, mkadi nali Savage level in yani, ule mkali yani
Parapanda.
Nilishika plate ya difu before imwagike Sema furaha, sema furaha, sema furaha, sema furaha Big up Jesus, big up Buzu, big up Mungu, big up Munga Dara dara, dara dara, dara
They wanna know me calling on my celly Cause I'm the new age Machiavelli Mkali mani, mkadi nali Savage leveling yani, ule mkali yani
Back up, go bankrupt, Rudy Ghetto na Prado Kosa cup park, mindo Catman wa South Park Eh, naishi na fuck ups Saitenga ina deep purchasing power Magic ende Rudigi na reverse Negotiation baya ni ya mwizi ukidai hauna Malaya kuitre kurausha na meshuka so utat Na meshuka matuta na mpatu Si unajua kila mtu wa mikuja pa kutafuta Anyway, mezea tembe kinembe Pesanga kuna vile neza tupa Kusha kunywa, make sure yo mzinga jo umevunja Yo,
They wanna know me calling on my celly Cause I'm the new age Machiavelli Mkali mani, mkadi nali Savage leveling yani, ule mkali yani Mkali mani, mkadi nali Savage leveling yani, ule mkali yani
You follow, I'm not a follower Wana usoro Try kuchunguza I have a girl called Wambo She's a swallower Whenever she swallow my kids Take a sarova Safi tibim Aturushi kidi Moshi kwa cabin Mada zigi Bro ame pose jo Wacha dibi Hapa ni bidi Hatutaki CV Ikibamba sana Toa CD Utabebwa juu juu Rudi chini Kimungu mungu tulianda na ligi Ni parapanda jo ni kiwa
mjini On to the next Una ni cross me na gone to your ex Wana tulok kumbe sisi ndo gets Misi mgonjwa na machozi ko red Entebbe
Parapanda They wanna know me calling on my cellie
Parapanda
Cause I'm the new head Machiavelli
Parapanda
Mkali mani, mkadi nani Sabe jebali, yani ule mkali yani
Kata, kata, kata
reflection. I have a confession. I've been thinking things I can do to you. I see so. Oh baby, my chérie, rendezvous ce soir. Make I show you something. Make I give you something. Why now I always? You get in a sad face, but you look like a problem. Me, I like this problem. Now it's in a different. Now you there for my mind. Voila, voila. Bebe, bebe like a tarot. Spin out right, like then. It when you do.
You want to open up there?
Oh my God, I'm going to make
my mind.
Nino zimingi na umba pote. Alivo funga na npandesha. Alivo sete kaku kwa kuchoma. Badman mina tandika. Skia kitu kama body, body. Body she a call me papi, papi, papi. She a kitu kama body, body, body. She a call me papi, papi, papi.
Nankuli anjubu ndege mnana. Baby she kama ukuta ukinama.
Buga toto mali safye pana bishana. Tunapiga na usiku mpaka mchana.
Naso manga zote DM, 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 DM za madem na mashem, shem, shem, shem.
Sini cheche nipe game, 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 game.
I got the money on the fame, fame.
Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa, 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 utatoa.
Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa.
Sheria ikisema utatoa, 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 utatoa.
DJ Brian.
Yeah, nitakunywa kitaka kumwaga maji kwa bedi leo mimi na wewe so mimi mazi. Mindo mafuta kiboko anazi, aka nzi, ugonjwa wangu mavi. Njoni kufunze kuiko kipisto, arafu njoni kufunze kuikaza kiko. Yani ni puwa nataka jicho, kizimkazi, na hapa ipo.
Yo, what's good Tatiana? Kitambi ilo kumo tawezana. Anataka bando chatiana. Akivua blouse shatiana. Ile utelezi prumbo kamaka. Mtoto badi nane Johnny Madra. Yes, nakula vyote bilo shaka. Kopeji ni mwendo vipara kala maka.
Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa, 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 utatoa. Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa.
Make your own passport lampita. Mona Lisa. Make a nilly down. Start to show me more. Make I see now. Me and no carry Japanese on my eyes. So make it show me something. We could do me strong thing. No, make it do me things. We could make it bad man. Shock to me deep.
Shock to me deep.
You did do the things. We could make a lava. Oh, be like drift. Oh, girl, you do me things. We could make it me shock. Devil, yeah. No need a visa to carry me, drive by you.
Dog base for you.
kuchagua wewe. Nakupenda sana, umepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima, nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha ananado like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roho, many mother, unavyonipeleka ananado, you're my painkiller paracetamol. Nakupenda mi amor, I'm in love.
Bye bye. Na menipa question mark, najiuliza why why. Hata umeme ukikata anayowasha karabai. Kumaka nimeteleza, nimedondokea hapa. Mimi napendaga kukuona tu, all the time my eyes on you. Umenikamata ama tuseme ndo nimejipata. Every time boy, I think of you, anything I could do for you. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Hapo sasa, unanichezesha ana ana do, like a Scooby Doo we do we do we do. Kusata mapigo kwenye roho, umeni mada, navyonipeleka ana ana do. You're my painkiller paracetamol. Nakupenda ni amor, I'm in love.
Sana, taki, 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 taki from a far distance. Niko na macho na mfinya itana. Akifika hivi ni ma jokes laughter.
Uongo na vile weu kuwa boring kuruka.
Ukitaka kucheka si uvai baika. We mpuzi ni usikio pelekwe na rada.
Iza
alafu na mpeleka kichom.
Aginda
unamtolea kimoshi kindom.
Aya
kiwake kiwake kimo. Anakupea down chini juu na back.
Ni racho ama
niuza ameina.
Ni mkamba
huyo kwanza ndio tam kuruka.
Na mluya
anakulisha vyote. Unalamba sahani unasikia buto.
It's Bryox spicing.
Beste angu konga pedi. Beste angu sunda velo. Beste angu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beste angu penda wasichana. Beste angu teka na bana. Beste angu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Hari grezu unajua siyo njagi madre.
Kuna jaba miu wanatukwa baite.
Na vile taxi nuboka nonsense.
Ndo ushike jaba uitaji license. Stata na gomba polite. Sunda kavelo zirunde ndo socialize. Tei lazima ubaptize. Mzika ikiisha ikuje mara ya twice.
Beste angu kwanga pedi. Beste angu sunda velo. Beste angu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beste angu penda wasichana.
Sani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok nile kwela no. Ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba. Sana kwanza mapaja ziwa tupisha rada. Cheki lukala tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembu dapu na ena band na jakam. Sasa unangushi ya champ. Peti FWB, what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo.
Meshanza kunirunda doku doncho doku dunda wikendi nani bambia kadunda doku doncho doku dunda tos moja ni meshanza kunirunda dani ya chain kashingo nimedunga bling moja nono hadiwezi kujikunja doku donjo doku dunda nikichuna kandovu ni wabini likasunda nimekula fiti nimedimbuka nchakula kikitu zimeriputa nikabole tennis jo vile tunadunda. Tenje natumia ni matunda. Single sikai tena na tresuda. Ule ni nani kokona akona mbuda. Alutande na donjo kudunda. Nyongiwe dimsta kikuchomeka kucha.
Yo, gota tena. Strictly makwela no other tender. Gota tena petit no inaweza. But big indio na penda selector. Nini zona cheza commission drone mboka wese matwekia Lexa one lege twende msha mkono mbele gat ni a lele na kwanga fiat sele aluta ina donjo ka wet fry na roiko reinforce akizim na zimetoka kia maiko chingri kwe the big baba kwa disco ni nosapere kangat na wote ni kwa shiko shiko wa nax shiko wa kiambu shiko wa juja shiko wa embu kuna shiko misi juu ye udu nya pitafanya rura show na kuja very soon
doku donjo doku dunda ike Dina ni bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda. Tos moja ni meshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda. Wikendina ni bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda.
Dokudonjo kudunda na pori full of bunda. Skwela kona bunda sana itajati sugar. Shumpal chunga kwenye bay tunarusha. Tudha miwa gana bite nana yeah. Leo natoka nikiwa tipsi pori na baki zero. Anasema ni risky venye mini ko single. Simple mina wateka na sina dimples ego. Iko juju buda bunda iko. Ika pata cup ongeza lika madam. Nasikia zangu zimekatch shika glass pigia flash. After bash nikika mina kamtuku nyama. Idia girls Mr. Man. Tipsi ya melanda titipsi ya melanda.
Dokudonjo, dokudunda, wikendina
dance kishika unazungusha right to the left unazungushia ini dance ya ma ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu dance kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ini dance ya majuu ini dance ya majuu ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu dance kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ini dance ya majuu ini dance ya majuu nilimwita hey kuja straight Kilimani msopa libambika nikisema yeye ni mali na hanga majika ni kwa mtu na kill kini doba safi na ni genge imeti kabingine real kishika mic mimzi kolabo siyo free tukipop wana breeze wanakwanga wameti wakijita wasani wanakwanga wameti wakijita wasani na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha juu kuna time nili date in sisters wanafanana lakini misi daiti flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha wote wa somali halima na hadija unapimanisha kitumiwa mapicha but kitu real surese kuchanganyisha na pigia shakilo ati dance la donjo ni dance ya majuu dance kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ini dance ya majuu ini dance ya majuu ati dance kudonjo ni dance ya majuu dance kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu
magi nasaka formula nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula choki na njeri masiwa mbona nitafuta na vile shere tulipiga jane kalipuka akiwa lai nilijipa tanga stenje na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele na kila saa ati safari situende staki kumari minta jimada na madenge kwanza kidogo ni na fever nichilke jani nikijimada na fifa weskuma mimi minta chaza na mafiga kaime kuna isongeza volume kwenye speaker magi magi na niko bukla na cheki tumabunda anda na niko maganji makladi ni za ulaya mini kuredi ni wapi tunakutana tukazi toke na machaji zikituba amba
ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu dance kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ini dance ya majuu ini dance ya majuu ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu dance kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ini dance ya majuu ini dance ya majuu
usiri ya dito money on my mind. Don't care what they yanning about me in particular.
Call me.
Out here on the road chasing my dream because I know.
One chasing for me.
Oh la la la, the man but my love. But I'm caught in this show my love. If you want to let Jack come alone, if you find anybody in the money, I want it. But they hear what the people they love. I still love when I wanna get another one. I go take and do it in my love. Waiting you love, oh.
One by one, one by one, two by two, kila mtu, uyungeosa na kam tukutu, but leo lazima nitoke na mtu, siko area, siko kwa keja, ukinivutia, niko mteja, ustake jua mahali naenda, nikifika nda post, we, utapenda,
naenda, hivi, naka, naenda, hivi, naka, naenda, hivi, naka, tunapiga shere mpaka ipate nida.
I gon' lock you down like criminal. One touch feeling like 1 million. People just say what you like a cinema. Wine bandit thing like carnival. Make sure you do nobody else. Trust that the proof and trust that. Trust that the proof and trust that. Oh please.
all of these beautiful girls in the world with the guys on the floor. I spread them when you're not to bend them. Me, I just want some pepper tea center. Baby, can you reach the waistline? Run it down, go slow down. Just bring them, do me down. Submit them, no teasing, yeah. Baby, don't wait for your seat, come give me that. Jump up on my body like animal. Dance, make you feel like carnival. I don't knock you down like criminal. One touch, feeling like 1 million. People just say what you like a cinema. Wine bandit thing like carnival. Make sure you do nobody else. One jazzy, the way you do fantastic. Have to put on glasses, make you not blind me with this, your body.
When I see you whining for the world, make me want to turn into the world.
Make me feel like we know they fall in life. Everything nice when you are.
Ability lon yawo lenu better record guys greatest of all time no wonder name dem go call my as I dey shanty them no time on that now Tuesday Tuesday Wednesday Tuesday now as long as I shall have and they call me the godfather move like an Italian. Have you ever seen a nigga like one? Each and every lady wanna give me mwah. When they smoke weed, when they smoke cigar. Now we there, I turn on mwah. I know too fast, King Solomon. I get high, I turn on it. You know like me, one of them. My advice is fun alone. Cause my guys don't follow no. When the sky start falling down. Mm-hmm, 30 miles dying. I'm still on the knee.
My pretty valley, I'm single, follow on me. My dirty color, wait for no salon on me. And then you look along on me. But I love on me. Wait for love on me. My pretty color on me. Could you go on a bed? You look along on me. My name is Jesus. I should be on my column. I'm a new gentleman.
yo, yo. What goes around comes around. Vinu vichenja anga dunia ni msitu baba. 10 over 10 watu watapenda anga kuzo kizozo watachocha vibaya. Vene nina dunda hivi watu watapenda. Kuna watu watapenda. Vene nina dunda hivi watu watapenda. Vene nina dunda hivi watu watapenda.
Kipata anga cheda si watu watapenda. Mitandu kihepo utapatwa kwa keja. Mababa wengi mitambwa papa wemba pa wemba. Waka pedi vini flag wa mapeta. Mabrasi heavy ni kubrapa pa pega. Hapa stezi ya tikuleta pa seko. Utakosa dish. She's walking, drink up a man. Niggas beefing, Nico Fessel's a trainer. Come on, the country, Kufunga, Kambi, Nairobi, Kuzi, Ganju, Kibuza, Bangi, Hoping, Kufanya, Kazi, Nakunda, Tambi, Problem, Bogi, Makundi, Makuga, Dan. My rapper's busy, in my pro side. Check your CV, check your profile. In a city, says he goes side. When he get his party, cool cry.
What goes around comes around. Vinu vichenja anga dunia ni msitu baba. 10 over 10 watu watapenda anga kozo kizozo watachocha viba. What goes around comes around. Vinu vichenja anga dunia ni msitu baba. 10 over 10 watu watapenda anga kozo kizozo watachocha viba. Vene inadunda hivi watu watapenda. Kuna watu watapenda. Vene inadunda hivi watu watapenda. Vene inadunda hivi watu watapenda. Vene inadunda hivi watu watapenda. Kuna watu watapenda. Vene inadunda hivi watu watapenda. Vene inadunda hivi watu watapenda. Umeingia na kifuwa uski bila problem. Kicking killer dope bila cooling shit za double. It seems cool so wataki king pina none. Whoever since kill bila market wako king kila moment. Milo nuru kizani hama wake msini roche. Try mdogo amucha pio kama chobo za arocho. Shika di bread cause you need a break. Koko butter toast chaza flat to float. Hope you got the point. Ima susi tina kujangana. Crocodile approach. Yeko ndio haina feels kila dead mate. Me I'm feeling same na rock. Star concert za Bon Jovi kule Memphis. This piece lift links up and really like an 80. Skimi ni kuwa lina kings kama slay. Lata payuka with his groove mouth. Ndo afil support let me na battle men men. As you can see, ni shua bet speech in a fit next opponent CVT. I want the bench, I want the difficult like inu skin a dominate. What goes around comes around. Vinu vichenja anga dunia ni msitu baba. 10 over 10 watu watapenda anga kozo kizozo watachocha viba. What goes around comes around. Vinu vichenja anga dunia ni msitu baba. 10 over 10 watu watapenda anga kozo kizozo watachocha viba. Vene inatunda hivi watu watapenda. Kuna watu watapenda. Vene inatunda hivi watu watapenda.
I am from Abuja, Kuta Kwalata. Only mota kasu face ya wata. I know fit for some if it don't pass my power. I roll up a shawarma, I get for Kuta Kwalata. I am from Abuja, Kuta Kwalata. Only mota kasu face ya wata.
Ile ni let me ask God. I live climbing. Uja mashami. Mbulu ya jami. Wahabi. I look. Mkadamu vado. Can't you see? Mbulu vado. Uja mbibi ya kumaneja. Love is so hard to marusha. Easy to cry. Baby don't you waste my time. Sina kwa
yeah!
Service. No one make me do like this. Girl, I got you, no worries, no worries. We did do me wow, wow. Scatter my intana. Baby, on sala. No killing me, kitana. Check a love is our. A protection in the lala. Every no disala. No killing me, kitana. We did do me wow, wow, wow. Scatter my intana. Baby, on sala. You put what you feel the love. From my heart to my soul on love. And I wanna go crazy with you. Through the night till the sun come on. Let's do it all for love. There's no tip for any popcorn. I never wanna lose this. To you I belong. This must be love. Did they do me wow, wow. Scatter my intana. Baby, on sala.
Someday I'll find you, someday I'll find. any longer. I won't be the one to walk away. So don't you give up on me. Baby, oh, baby, yeah.
Leo ni rana pupati Baishu Lost track is stressy Huku zimeshika Bora ujilete ndani ah, Halu Kwani shingapi We kuja kama Kama umependeza We kuja kama Fuko meji beba I just wanna dance hey, That's vibing I just wanna dance Just vibing Tule happy leo shere
Aate uza party
Happy shere
Niko happy tonight
Tule happy leo shere